Tuko sherehe na itaki asira.
Mogi kwa njia by the way ongeza meza.
DJ Bo Cheesy.
Umewaka sana wapi bako ya maji.
Kati yati down this kubwa ndole.
Nakuja solo nye mkikujanga wanane. Nane.
Jina bigi wa utambua kote kuote. Kuote.
Hivo ndo mi huwacheka.
Ini lazbo utamath kwa kalenda.
Leo ikifika weekendi si uwaka kaka waika.
Ni weekendi mefika na kuna dunda na.
DJ Bo Cheesy.
Kidesign umeanza kunibamba.
Flow yangu inakuvaa kama shati.
Sitisha nangi squeeze niko busy. Labda kani bei za Bentley na mabigi. Bigi, bigi, bigi.
Yo, yo. Kwa sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifuatani na umati na jimes kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Oni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Oni kimasta mabasta dulu wa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta. Kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jotu tinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni agabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seska ime nijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi dead memshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi ma busu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway majira na ngusu. Pigwa wire kazuku. Rasta nikiwa area sizi wake. Flash flash kani tei ama mbotke. Rasta tuzidi dao sadi shoke. Ala na uwekange chini ni okoke. Kwa sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma.
Instagram at DJ Bo Cheesy 254.
Kalale, kalale, adi adi reni kalale, kalale. Ini lazbo tamath kwa kalenda, ya mamasta maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga, na kakawa mifunja agenda. Sibisha nangi squeeze niko busy, labda kani bei za Bentley na mabigi, bigi.
You're not sure, you're not sure.
Kalale, 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 kal
boys a Bentley na mabigi. Nakunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Galale,
unakulanga Ferrari.
Galale,
rusha mawe kahalwale.
Galale,
unaongea mingi kahao.
Galale, hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, watavai miss, I miss. Kasi ganye, haini saidi, saidi. Watagwane, what about it? It bro man, kona daibi. Galale,
lale, lale, la.
Galale, hey, yati yati nini galale.
Galale,
yo, yo, yo.
Galale,
hey. Papa Fadela kileme baki ni kuchengia statue. Na usia chendula inje na unajot kwa faipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmechaa kama Manchester Blue. Kem doli kuna fanya gani do staro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Firi suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua wati kam. Na maliki wasafi ongeze be ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. Na ukizidi kulegeza ndo take your madam. Kem kem watagwane wata. I miss, I miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. What a guane, what about it? It bro man, kona dai beef, kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale,
la. Kalale, hey.
Katubongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Okay, hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, watavai miss, I miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. Watagwane, watabout it. It bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa ikem mina uchezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware zofagoza kupati misisare. Sisare chubado mina utembe ya nanare. Na ukinipata kotro mina kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kem kem mutagwane. What have I missed? I miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. What a guane, what about it? It bro man, kona day beef, kalale. Chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, na sante ya kundo na mateke. Niki kuna uta umota na stete. Wewe joziki bundi msika kakote. Wade bendo iso daba zitokote. Anata ikona sija tebo nge matope. Na dani ndizi na pandakas ni matope. Scam fast ni pstrone nda kakope. Ma girls busy wana ball kuliko makrome.
Nanki pacha naipima, pima, naipanda, nalima. Nanki pacha naipima, pima, naipanda, nalima. Naiki chapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna tutu na mibiba. Tiki ndani ya bukla, sita tisa. Nileka na gata, katate pangwa. Sito na kwa jiko, katate ndo black. Kujangwa na stingo ikatubamba. Tukapatangwa na tanzia na tupanga. Akatupanga joki anapatia nanga. Ata makase ali wapatia nanga.
Nankipacha naipima pima naipanda nalima. Nankipacha naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Kana za kipasa pasa vuko za makindi. Tinopo kata panda vuko za maringi. Kana piga shot nacha alama ya kidi. Kata piga noise daru atakani piri. Hope piga noise daru nataka papiri. Atakuta maudabu maitheapi. Inajua umeiva jo kaki nyaru. Na as umebeba jo kaki banki.
Nankipacha naipima pima naipanda nalima. Nankipacha naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
nika japo pita besa kwa supana Dr. Mali piga jumsa kamtirina Tuji nice the dotis na dabangena Leo club kwa shika kwa waka Na mademu mamebeba kiwa jaka
Kenyato, ipati ya wakamu, ipati ni estima bana Fara!
Kiseila, spetea
Shika jabo pita besa kwa supana Tapta mali piga jumsa kamtirina Tuji nice the dotis na dabangena Leo club kwa shika kwa waka Na mademu mamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabangena kapuka Juma demu wana wine reggae digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Chiki vile anachezi ya kiboko Coco's night chini ameza na vituko Amechanganya tina ndom nane digiota Tadie
Adigiata
Goro, nina dai pete tani kusanda ni agoro Lima matamchesa, nina kitamla Shika utamnyuma, nina kibyangla Dunga masilma mbogi, nina ugyanga Roga mchavijua, kuna uganga Mpenda ngu hati kwa niwe ni mganga Kwa niwe ni mganga
Ni weekend imefika na tunadundana Shika jobo pita besa kwa supana Kapta mali piga chumsa kamtirina Tuji na nice, istadotisi na dabangena Leo club kwa shika kwa waka Na mademu mamebe DJ cheza za dabonge na kapuka Juma demu wana wine reggae digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Cheki vile anachezi ya kiboko Coco's night chini ameza na vituko Amechanganya tina ndo mnani ya digiota Tadie
Adigiata 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 Adigiata
Ikotini bagi Bagi Ikotini bagi Bagi imebe para ikotinia para kame hunyonde kungara ni kupara cheki na wangara yo mini para pedi pedi zangu za wamedi za kungara na jua utasedi mdogo mdogo hadi na uweti kena kutu kana dai kitu ine ine mbrosho ebu cheki winadi na kuboka ya nyuki inamia ni kupige kiki 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 za matiki
ni weekend imefika na tunadundana shika jobo pita besa kwa supana kapta mali piga chumsa kamtirina tuji nice the dotis na dabangena leo club kwa shika kwa waka na mademu mamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka juma demu wana wine reggae digiota
Gigenje
ranking under Mikey
Natali
DJ Cheesy
Zime panda zime report niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zime report niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti
guzling tispone ya kibla ditni dibla ile genje ini Miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia nime mwoka palma Nikipa kila youth ni dangulo Kwangife baroda ime mokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamilia kimsnadi pochanyagu Militan nyuari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Hato meni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa kaunta tu makota Kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsuka sim kama na oda Kunagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Asha ni itadia menitolea jibag fine figure ananivutia mtoto akililia wembe unampatia
zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti
na kwa kichwa nina ban mambichwa nasonga kwa kichwa na dara na shika na wacheza kama bano bano niko tuza lando lando ana meza kama tembe ame iva na edishi pia na sembe niko rada uko manyu niko lembe niko nyege acha ni kembe ni nyonye kama embe ngango ngango naka ngwai ngwai ngango 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 naka ngwai ngwai ngango
mpanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula
Nairobi's illest DJ O'Cheezy. Follow on Facebook and Instagram at DJ O'Cheezy 254.
Yes, 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 you know you are Nikua Macho, Makira, Narakia Kua Macho, Macho, Rian Nikua Macho, Macho, Rian Nikua Macho, 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 Macho,
Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, Macho, nangwa makange dena wanda na su juniko masi malego na mnganazi tosi na masi na wateki adi wanati zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo mbogi yake ni kupwachi kama wagido zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo mbogi yake ni kupwachi kama wagido
genje sisi najua ni kuwa mocho mkirao na rauki ya kuwa mocho mocho riang ni kuwa mocho mocho riang ni kuwa mocho genje sisi najua ni kuwa mocho mkirao na rauki ya kuwa macho wa macho ya nikuwa macho wa macho ya nikuwa macho
niko masongi wetegea ni jimes na kunywa kumiri ya nkujibless leo ngware mina staga na ref kaibada watazama zikiarest kwa marila minda zirelease juwaga muse mayuto lini breeze uwe rosla chaji kismat nikirandre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz Doa choku kizidigi kabisa Dati mi sezi float mi go deeper Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Geje streets unajua ni kuwa mocho Mkirao na raukia kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Geje streets unajua ni kuwa mocho Mkirao na raukia kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Jo, nimekula mbuku jo System jo, imeninyi makazi jo Degree yangu, ni urembo jo Mbogi jo, inataka dishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza machwara, wa mocho Utanipa tazabe, kanashi Mchana maini, si mabati Nikichora vile tateka tuwadhi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa mocho, diyo riba
Geje streets unajua ni kuwa mocho Mkirao na raukia kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Geje streets unajua ni kuwa mocho Mkirao na raukia kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Racho bila nginyo ni kurianyu Wola beta 21 karuna Wairua kujirianyu na makugling Mongrel, Moscow, Zaki Ganfa Wavecrow, Delangia ni warena Ubra, wola yutuko MG Dople, machuenga, kila rengwa Batko, Ngwara, Chude Genje Chimling na waflinka Laden Wedepo, tuko depo wakiwa mocho Keyanjete na wobritu kibambuka Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho
Geje streets unajua ni kuwa mocho Mkirao na raukia kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Sendo ni mtoe joto Dani ya nisa na utitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho
kesho na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa ni mabam kubwa zinabambuka ni mabam kubwa zinabambuka nukilia machozi panguza nukilia machozi panguza
Adi choko chrada gane
Dada kamata, sister kata Chula chula chutumia nelkata Dada kamata, sister kata Makedani tukisikiza DJ kata
Kumekame ya nyap kijijini Wakomi wasomi adi majini Mashoshe mafiat wakodukani D-Kingping, toka sauti Kuna nyisha damu mabatini Magalde mwako jumi jini Maboyde mwako chini itapaka ring Ai Maringding
Namdara kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kamisa na katia poko Ukipakisha na kupiga koto Ama
Yes, kidole sambusa Yes, kidole sambusa Ama yes, kidole sambusa
Nairobi's illest DJ OGZ Follow on Facebook and Instagram At DJ OGZ254
nimekuja ghafla ni vile wewe uko meni bamba
femi one pia kongu wewe ni mso kwanza kulo lituo shakwile masaliki so
na kupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
stories are icon kwanza wewe kambali femi one mko nimekutamani
okuongo umeanza kunichocha ni show ni wapi uliniona
femi one wewe ni bamba kwa instagram nikicheki zo mapaja
okuongo na kitambo itawezana
itawezana
Nikikupea utawezana?
Utawezana Manze femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana
Nikikupea utawezana?
Utawezana Manze femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumba nina mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifua nataka kuichambua hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri
Wazi
Kapi namba Sitambia mtu sitambia takinkaka
Aina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuta Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze femi wa nikikupata Nitakupenda kabile na penda tambla
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze femi wa nikikupata Nitakupenda kabile na penda tambla
Penye moshi lazima kindukulu
Dukulu.
Penye kuku lazima wepukulu,
wepukulu.
Nimesunda ganji kwa katululu Leo sina ndai nimekuja na kisululu
Tutajua
Tutaride boda boda,
boda.
Luku safi nimepaka boda,
boda.
Yona toka loko nataka kuvuka boda hey. East twende west tukutane na maoga
Oga.
Kwa wa Niger,
Niger.
Wama Naira Nikona do music bank kama Taira Tani
Taira.
Top sheta Simindyo mama Kaila
hey.
Ikifika weekendi si uwaka kaka waida Waiter letter Waiter letter Mogi kwa njia by the way ongeza meza Tunaiweka, tunaserereka
hey.
Loni kuwatesa na pako za dikteta
hey.
Tunabugia bugia,
bugia.
Tunabugia bugia,
bugia.
Hey. Si tunabugia bugia
Woo.
Na isiposhika tunarudia rudia
yeah.
Hey. Tunabugia bugia
yeah, yeah.
Leo tunabugia bugia
yeah, yeah.
Si tunabugia bugia
yeah.
Na isiposhika tunarudia rudia
yeah.
Hey. Tunabugia bugia
yeah.
Leo tunabugia bugia
yeah, yeah.
Si tunabugia bugia
yeah.
Na isiposhika tunarudia rudia Kumewaka sana wapi bako ya maji
yeah.
Leo ni kushikisha jaba na washikaji
yeah.
Pale katikati ya tindo kuna party Mpaka boy wangu gidisi yako maji maji
Bad.
Kesi badai leo tunachoma rada
Bad.
Tunachoma mpaka tutafujo na nakada
Bad.
Leo maboy wangu wanachoto na mamata Mademu wenu washa chukuliwa na mafala
yeah.
Mina kula happy na tupa sara juu Sahau shida zako na uwanze kuzitoka
yeah.
Life tu ni moja kukufani number two So before iishe, we anzanga kuziodu Wait a letter, letter. Wait a letter. Mogi ko kwa njia, by the way, ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vako za dictator. Hey, tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Hey, si tunabugia bugia. Yeah. Na isiposhika tunarudia rudia. Hey, tunabugia bugia. Yeah, yeah. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia.
Juzi, ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae italiano azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup, si urembo ni makeup. Ni makeup, si urembo ni makeup. Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup.
Pidi wangu anasenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa ametukaribisha na mboka. Mapante wanaona ngombe kuku. Madem biringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materorist, hana watakubomu. Pasta nganga, hana watakukonu. Nivanjigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemopon.
Pandemic, koruka imeisha. Pandemic, demu wako handsome. Pandemic, huna chaja Samsung. Pandemic, pa, pa, pandemic. Oh, pandemic.
Dewa Murang,
pa, pandemic.
Magic End on the beat.
Demboka home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search pond. Condone, malizendom. Kutazi washa dimtwe inform.
Hip hop, hip hop. Tifonye ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za mabili bottom. Shiko, atyo tuko. No dika lad pinye bottom. Nako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko ritho, diwa kumbitho. Na pinye pato liye isi dildo. Na mwaka te arepi kwe kzu. Nilichimba, ninaka flat tire. Sina pressure lijidunga. Na hizi atya ni za gikomba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jururi Di juru raga, oria viduda, emenyerere, jururiye, turi kosawa, tutus kosawa, jururi namu kosawa.
Hip hop, hip hop, sifanya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito, si wachele tufanye stinga TikTok.
Nukata makale, naongeza na bale. Kani na magande, juniko kwarantene. Kwara, kwarantene, kwara.
tunacheza tuna distance dunda tukacheza tuna di leutobo kamevuta koroni umocho kamedunga polo budango potatoka ndongo kumdondo takudunga jongo
ukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
Yanga fea na tumanga lafu magizani jua na kumakunga mfupa wakiwanga tiki amepepanga si kidimanga wezi kipanganga baro ikiwaka bandisi ya digaga vom kujipanga ndake kwa dimanga mapenzi na laya wa area ni malima na mapenzi ni laya wa area ni malima la
Big bang 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 bamboo buzz big man buzz buzz big man buzz buzz big man buzz big bang 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 bamboo
me kucheki toka zamani tuna taka na dhani mi ndio dunga kama daktari na baki ndani kwa ndani yate kwa ndani na baki ndani kwa ndani yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane
tuna step na tei na kam tuna left na fia na kam gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tuki gonga nyonyi bongi nyonyi uki gonga 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 sopo jani piando mkambia fande mbele tuki songa
mekucheki toka zamani tuna chaka na dhane mindi udunga kama daktari na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane
neza isha kwa hivyo itisha ukiwashe kikichatisha kuguza tuwezi ivisha bebisha unanimaliza masharungu lonchizishe napenda umbo ndakufurisha mezi tisa endo pimishe kushibishwa kumbulingizwa
mekucheki toka zamani tunataka na dhane mindi udunga kama daktari na baki ndane kwa ndane
on Facebook and Instagram at DJ OGZ 254.
Got look busy, Vile uko fresh look tiffy, Basi to delight from the easy, Uradi kuji nice
Triple class, Kings Entertainment.
Kani fombo da niko nane, niko nane, niko nane, nane. Kani fombo da niko nane, niko nane, niko nane, nane. Kani fombo da niko nane, niko nane, niko nane, nane. Kani fombo da niko nane, niko ndani,
niko ndani, niko ndani, tipsy, mekata konyagi manze mpaka niko tipsy, we we we. Alafu kila wiki nipate niki hustle neza danyata ni nipsy, baby. Walai niko na bibi, nasiachi jo kwa mboka juma kwela ziko juicy, mami. Leona kuta tipi, ndo pongi nikishika suta jo siku rahisi, wow.
Ha ha, hivyo ndo mi huwa cheka, oka ha ha, mbiyo kama besha. Vibe yangu inakudunga inagudesha na misi siri kama pinya mpesa kama bouncer nikirap mindo babi na wapiga kimistari kama radi flow yangu inakuvaa kama shati sina rasta ba mimi ni mnati EQ kabaya niko inde niko ndani
kani fombo da niko ndani niko ndani niko ndani ndani kani fombo da niko ndani
niko nani, niko nani, ndani, kani fombuda niko nani, niko nani, niko nani, ndani, kani fombuda niko nani, niko nani, ndani.
Nilitoka langa kuja jiji kutafuta pesa, mistari zangu kali skizi na skizo na chesa, na tangu zimepanda sieti nini mina tesa, nko ndani biashara very soon ka impreza. Mtabaki daily mkibonga mkibonga daily na songa, na doba bade na gonga mistari bado na chonga, kutema buda stachoka mistari bado na roga, ukinyo na buda toroka nko ndani buda ogopa.
Chiki ni ngoma zutu gaga na maringo, ziu chocha ziu famimi, ziu lede na skie thithi, ati leo mina yu na hihi. Shanti si ati nini, linzi nili come na me. Formili jipa, Johnson kapewa, mzinga zilika, mati alika sirika.
Juna juwa ni Kenya imbuwa, yo.
Stream music.
Na sisi, sisi. Kani fongo na niko nani, niko nani, niko nani.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata brenda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Chiki venye usorembo umepaka mafuta. Na baby ukiwalk unatingisha madhudha. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahau shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole ni kuvalisha hearing. Juleo kama boy sababu yaka neta sing. Na kupenda sana uliza ataliza. Nataka uwe wangu ni kuite my miss.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Una vila minapenda vitu loko loko. Basi come on nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikamna kina nani minataka unisukewe ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini miku. Pete kidole me say yes I do. Who this boy pan me ami. Who can you feel basi call me honey. Shut shut in the morning.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Design nika supu bila ma cosmetic. Vile merembeka anaka romantic. Ye ni mrembo ulikota usi. Sura nye upe na nyole nye usi. Nataka niku oe unizali ya mabacha. Nataka ni kusuke na uchura utawacha. After harusi my girl donde hanimu. Tunazerereka 5 today. Adi noon say my name baby ni ite iyano ranki. Minagarika V8 na lambo kwa baki. Maganji kwa wingi tunazipeleka banki. After that ni vacation sherehe. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unisha juwa na mwezi. Kisipi na kunda yu mkosi. Vile anawoka nafukwe ni mamoko.
Wati yaji round this kibwa ndoli. Kiali sizi teka na kwa choche. Chicha kuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. China bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. China bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuwe ni wapole na mtoboke. Mini master root zote. Tuanzie mbote na
na dondoka stage zote na jumpstart kile na majama kama 40 itabidi wao koke water to wine hand down quarter to nine man down bow down ni show nani ana run town kutoka downtown
what you get around this big one dole kiali sisi tekana kwa choche chachafua sin tukifika na ni quarter toka east west north hadi south eh quarter 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 jina bigi wa utambua quarter 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 chafua sin tukifika quarter 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 jina bigi wa utambua quarter 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 chafua sin tukifika quarter quarter
kale note na die ni okote kani note si die mini sote kukafunga misifikishi forte ukija sisa nipata best choche nina dema na die die kwanda iko nini tunovai vai mangwae na nakutu nyege full full walae operesho kujafuo iko nini my guy ah. Si die tuka haba si die wakukinda na die tuka moja kazuri ntakalinda na wanda niko bukla vismad na wawinda na bado tutalanta kimswad mina imba waliona na omoka wakaanza kukachuki turapika tumaloku lakini sipiki suti na teka dem yako maeria na kula pusi alafu badeng na kapangia harusi
what you get around this big one dole kiali sisi teka na kwa choche chafua sin tukifika na ni quarter toka east west north hadi south quarter 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 jina bigi wa utambua quarter 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 chafua sin tukifika quarter 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 quarter
kwa jam dona kam ameweza ni na bonga na madam wapi na rezilipuka kisadam mati
mavu on the beat
iko bie rada safi iko bie iko bie fiti sana iko bie ati iko bie rada rada iko bie iko bie ati yenda sana iko bie
sinaga pressure tish nacheza tu na pesa ona sasa leo ni kukesha mashash leo nimekam tu na pedi kwa club acha tu slow tu show flex kwa flow flow yani tu flow ki flow mmeka ia I mean here do mimi ndio kago vitu nimebeba ziko bie
mimi ni nasa mimi ni chocha akiniko aire siriki dudu kukinyanya macho niko bie inachangamisha drinke na sana mbie leo sakia nika leo na ingia kindie anade kufunga duka nijipige pige balon chura ni chura hata upitia salon mbele na nyuma nyeusi kama nylon na kachachishia home juu kwa balkon iko bie rada safi iko bie iko bie Fiti sana iko bie ati iko bie rada rada iko bie iko bie ati yenda sana iko bie
bada niko bie na disaster yo nipige lighter tunapenda marasta yo nichere saba barosha tududu jo nihiti lafu gengeni la ife bro na maji chafu kwa bucket yo inje bro tunawabeba kikaske skifo jo wampeke den kuzamisha tumamjulu gang kwa safa ore uniseti tu kama che
genge toni na take over DJ Jones sasa ni wanaomoka wana make do niko bie kwa hivyo leta magondikoni na bullet kwa pistol niko na libido washa shada shikisha kajaba mindo sponyo wako jo atana na wababa mate na kupea ataka uko na homa si ati siku post ni whatsapp ina goma whatsapp ina goma
iko bie rada safi iko bie iko bie fiti sana iko bie ati iko bie
I'm
up on a pen on a madeni Kanku kastana katanga maheni Eni, stagana stagani ki medi Medi, stagana stagani ki medi Medi, miujali ganji na ladies Miujali mani so nataka meni Meni, stagana stagani ki medi Medi, stagana stagani ki medi Medi, adi stagana stagani ki medi Jamaji ume dedi ama tu ume bleki Na ume noki wendi ama piana beki Saa, ngoja nianze kata keki Now, when kaka bambe jujo hauna class Ninko na mane ni pate kwa ba Cheki ni fane umevaka mafiat Fiatu madare badaye ni fane
Iwiki ni nasikia kukata kakeki Nasikia kukata bado he ni Pime pedi round moja anise tipiri We mrazi pigwa ting ting Yeni diva na nakatika na chupi ringi Kiroma weki chumbi ziki
kishika mina washanga kihu di ringi kiruma wiki
tu ambapo anapenda ngama deni kanku kata na katanga maheni heni staga na kimedi medi staga na kimedi medi new jali ganji na ladies new jali mani so nataka meni staga na kimedi.
Bazenga dadi yoni tetolia kibuda so bania pewe red kat kwa grauna wachuja vile na vuma na sijaguza gadumba wakisema brida siyo star yoni ruma painting beside me yo shindaga TikTok alisare IG wazing up town downtown udai me washika na ma big tune hini ya motif sikosi mabrama na kilaita kwa pori kukiwasha na kumidi nkiwa lonely boss man najua mabigi sioki walikeja zao ndani kuna hosi juni bigi msupa na mchizi shana makwiki kutoka ruki nisha kioka MVP iko nini acha nizidi kuzidi bazuni guizi mitawa uniita aki wazing na mabengu nita step out all eyes on yeah. Yani fresh to the bone mini wazing na mabengu nita step out all eyes on kani cheap talk sinaga ida tubonge ganji ndo inadai na inafa colon flani utainusa from afar kladi za wadizi metoka Vietnam make a toast cause we finally made it maziwa mingi kama ngombe za gredi magialde munipa hedi na jegi batu sinyonye sana si utafanya ni dedi mini kodago wako resi magizani islando wadi ndani na machaji weekend inayo tuimaliza na makali sumani ngware na rauka na kihangi but I be fresh to death fika babe budaka unadai connects mini MC na badongo mawevi what you see is what you get this is daydream tawa uniita adi wazing na mapengu nita step out all eyes on yani fresh to the bone mini wazing na mapengu nita step out all eyes on doko chata kila siku
weni bazenga
weuna kulaga za kwako
weni bazenga
kani lukupiga safi
weni bazenga weni bazenga weni bazenga
they want to jai watu
weni bazenga
na wasoro unachorea
weni bazenga
kupiga sabu mezoea
weni bazenga weni bazenga weni bazenga
hizi mitawa uniita adi wazing na mapengu nita step out all eyes on
swag
kuja kulitatua wome toboa kwa life nimetoboa mapua ulitumia pazuri mingi tumia kwa jua pamba 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 na niluku ya kikamba pamba 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 na siluku ya kishamba weka 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 dandali na teta najigamba mimi najua kupepeta haumjui saruwe umeboeka attention mina wateka late night talks kumbe uko maketepa mental ghost no inaniongelesha hiya leo swag 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 unapenda kujifanya unanijua sa unajona weni niga wakishua misi wale wakuletewa maua mini blush ati be utaniua taniua kamua niko best niko na kina wayua rarua we chafua na bendova juu nataka kufua wanya kama unachuna majani nikamuko kwa shamba la jirani kidama kiza miendani usinite baby nite hani tanda tanda usiku utanipata kwa kitanda tanda tanda jegi zaru wamedunga nini swag 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 hiya leo swag 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 hiya leo swag 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 hiya leo swag swag swag
Triple Kings Entertainment.
kuri ya dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kichuwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapenda mama sana. Na upenda giwa sichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya daddy. Haunishtui na yo pesa ya mami. Toka hapa. Toka nani, unaturingia. Vile umeomoka, tulitoka Kayole. Sikuizi unaishu moja, haituishtui. Toa ufala hapa.
Nakoshia demi ya komindio mopsik. Haikosi pia njimna ni kopi. Julezi kiisha mindio choki. Na wendio chali ama weni kadem. Chunga demi ya kominda kapeng. Abiro chwadi mindio matek. Mpek, mpek, ndosi mwage mate. Check, check, ndasi kule kake.
Kigoto, tiga kurira madagi.
Kuri ya dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kichuwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Na upenda giwa sichana.
I'm a Jabba man, na siyezi katema. Kashadana, kaglass kakupima. Fix your makeup, hita pangu za kemira. See you later, wesi mzing, wesi king. Ataka, ni kukazo, si kaze kuonyi. Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks. Na wani judge tu sana, na hawalikwi. Na mangezo be like
Vitisho haini stu uui. Buda utajua hauju uui. Mtu wana kujua kama choo ya gava. Mbogi yako inaka fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
Kikoto tiga kurira madagi. Chimai unaware andu kuharuwe.
Tanyo. Kauna penda kuri ya dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kichuwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Napendagi wasichana.
Mguru wenka lidonyo na matire za mafinje. Senior chicken in kako inde. Kamepatana na sponyo kako njite. Mission mister kamete kwa kite. Top 10 kalifuka saiza continent.
Meza mbili mbili ni ma
supplement. Kamiomoka kalipach ndio ni marinate. Niko ngiri ngiri hini monument.
Kigodo tiga kurira madagi.
DJ O'Cheesy.
Biki 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 mawa. Afro dancer mash up the area. You know, from Nairobi to Nigeria. Genge Tongwan mash up the area. You know, say you believe me, cause I believe you. Real dirty love when we give you me not leave you. Zumbu zoom, girl, show me how you do that. Girl, them pull up in a G-string. I'm a baby, kilo. Check is a kilo. Catch up on the chips and I'm feeling in zito. Mafisi watati.
Ghetto new style.
This just to begin.
Shika shika kami kings. How my dem wamedunga maji string jin. Tunakunywa na whiskey. Haga juu kichwa inaenda chini. Piki piki maua.
Nyegea form 2 miudara kara ujoroju. Ingiza mboko adhani doni mkuu. Try and bad boy bandu. Sipok pok bezi west dambi. Makali njo nifundisha kilami. Majani ebu chore ya mabati. Makuangi si uwashia warazi.
Saru napenda rungu kifaru. Nyaru miningi uswa manyaru. Uraru ni mkamba wa masaku. Na nikimpana ichapanga tukibantu. Nataku nipe nipange tuka mashura. Wazi wa geto nina utamu ya mtura. Kitu testi squeeze na wakunywa. Mini mtafdoa wazi nitafuna.
Piki piki maua. Piki piki maua.
Instagram at DJ O'Cheesy 254.
Mini simba tena siondama. Nimekuwa niki wa andama. Muda mwingi niki wa tazama. Zigo boring tena zafanana. Nguo bagi tena za kimblina.
kuwa tani je utawezana. Mimi baba tena baba etana. Baba tena baba ya etana. Eche pukati. 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 Eche pukati.
Step by step in a step nikiringa. Do you look fine? Do lani adidas? Tukimoke, jua watabuya. Mini sailors, bogia wajanja. Kiaji, kulisikia wapidinga. Tunadai ship, kamna mizinga. Mina penda bom bom, tukiparty. Mina saka nitapata. Nizipata nipate, kupeleka mama tumapate. Alepiza na makukuleta besi mamate. Kisha bom bom bom, dedikate.
Eche pukate.
Eche pukate.
Eche pukate.
Ngoja atiputa nilisikulisa masitu na kubea. Usengeni usenge usitulete ujinga uburuge. Na madenge ni madenge na mabwe washikana wawape mete. Usengeni usenge usitulete ujinga uburuge. Na madenge ni madenge na mabwe washikana wawape mete. Nimechiblock ndomo nono nani kipuke. Acheni kibiti jude
mamefika. Chukukati.
Na nitame kujiburudisha. Yodi seti madoto kuzikishika. Chumini gazla Mugadhi range gazla Mugadhi range. Na sijukulienda jina lalanga kwa mtaro. Na nilala kwa bedi nimetoka kimtaro. Tinjo tinjo zangu nizarabo. Tinjo tinjo zangu nizarabo. Sema tinjo tinjo zangu nizarabo.
Na kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ame kampuni munda. Atile kupati ni dunda. Madam Takarunda, Bibia Onji Vadunda, Amekam Kunimunda, Aina Meretarangunda, Nim to that to the Retarangunda, Aina Merentarangunda, Nim to that to the Retarangunda, Aina Merentarangunda, Nim to that to the Retarangunda, Aina Merentarangunda, Nim to that to the Retarangunda,
Nilishafia tuna fuaka, Gai Fafa, Itaharibu Buruenka, Imewaka. Mako ametoka tu na makanga. Hi, inakamatanga. Nasikia mrao mlangoni. Bibi songa ni maoni. Titi pigwa miti ni nanjoti. Kipi sunyamaze ni maoni. Kipi unangozi no menonzi. Tipi ntatumia nikigora ngozi.
Nekupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Amekam kunimunda. Atile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Aina meretarangunda, ni tu da tu da retarangunda. Aina meretarangunda, ni tu da tu da retarangunda. Aina meretarangunda, ni tu da tu da retarangunda. Aina meretarangunda, ni tu da tu da retarangunda.
Tunajua tu ni nani. Tunajua tu ni nani. Niko ida ya Lingala na Sheng. Niko ida ya kuteka madem. Niko ida ya kupiga sherehe. Niseti kafom ya kukata na wembe. Tukule chafua matumbo na sembe. Tukunye makali tumeze matembe. Unanipata danta na kumewaka. Matata kama ni blanda. Tunachochana, tunaitana, tunajikata. Kata, kata, kata. Kata usiogope. Wemble na usijichoche. Unapiga maluku flani bore. Kanifom
tazama juu na kote kote ala na kote kote
niko ida niko ida niko ida ya Lingala na Sheng niko ida niko ida niko ida ya kuteka madem niko ida niko ida niko ida ya Lingala na Sheng unipakate sakate banjuka kila mtu na wake unipakate sakate banjuka kila mtu na wake
meka funga kama kufuli leta pombe si makufuli dem kichangumu kama manduli troopers jo lazima nduke la mostera mosko ka achako mamanzi wa rembo e matago sina uruma na ishipango na nawasumbua kama guambo brikicho kicho peana kitu ke moda moda tumeshinda shida
niko ida niko ida niko ida ya Lingala na Sheng niko ida niko ida niko ida ya kuteka madem niko ida
tukupiga shere tumekuja na mbogi ase tunakatiga mpakache tumekuja na Lingala na Sheng tumekuja tukupiga shere tumekuja na mbogi ase tunakatiga mpakache
niko ida niko ida niko ida ya Lingala na Sheng niko ida niko ida niko ida ya kuteka madem niko ida niko ida niko ida ya Lingala na Sheng unipakate sakate banjuka kila mtu na wake unipakate banjuka kila mtu na wake
salimia odwa moranga akiwa na extra tanua mike sakana papala
nel the good
nadi morengo papa jigide super
Tony Tafauti.
Anaya Movies, it was DJ O Cheesy.